Jagala twesa leko mazina Kungwe wa mara yote ya kukoba Oh baby you are one in a million
Sirina yo mulala
Benje mwana kwe Wanunga dagala ti mwana kwe Yeah, yeah
of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio. Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us watch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwabusoga.
Eno ye program akasatiro munsi. Kano kikasero manye, byaliwo, ebiliwo, nebili jambaso, wano mukasatiro, chenda katonyeze mukaga, Soga One Radio, moyo kwa Busoga.
Baniriza kuchenda katonyeze mukaga Busoga One Radio. Radio moyo gwa Busoga mkado anginyongera kuanga mkwebaza. Gwe na cha tulirizo kuva mbitunde byenjawulo. Ine chenda katonyeze mukaga Busoga One Radio. Radio moyo gwa Busoga binje bigena masira binje bitambula. Mawanga genjawulo. Ne bitambula mawanga gali okumpimpi wano. Mboze gena maso mkwange ya Tanzania wenafuno bude jajiba nyumiza muko. Mtumoro kwanga mwujite gerabulu unji. Walwene mboze gena maso mkwange ya Kenya o. Wabro unakure mso kama unzikirize. Togere kulisinga na wakuru bombi. Abasu bodu kwanga basinga na unakuraji mkule mbeze gwange ya Amerika. No mkule mbeze uwe gwange ya Ukraine. Basu bodu kwanga basinga na unakuru wajo. Jivuvude kwa asisi nkanye. Bichie baso vodu kuwanga bogerako. Bichie baka nyizako. Nsonga jaso vodu kuwanga bogerako. Zengendo kuwanga zena una kuruwa lero. Letuli wana mkisani ne mituwa lumakumi yana. Ngenda zuwa bantu wabiri. Mituwa labiri yabiri. Nyigasta biri munana emusta mukaga ash. Nyigasta biri munana emusta mukaga ash. Mbategeza ne mituwa lo abiri yabiri ya mirundi yabiri. Njagala wana mkisa wabiri nyigasta biri munana emusta mukaga ash. Osobolo kuwango ingira mukaza nye kubibiri kwe mtieno wa Airtel. Ugena kuwango lia chigago nakuruwa lero. Busoga One Radio binge chagina maso. Eda chikaziri munana zeganye sawe kumye zoku machago nakuruwa lero. Good morning class. Ena kuzomwe ziri makumi yabiri omwezi gwa munana. Ene program akasatiro munseno. Fe. Fe wana mukasatiro. Ife, yefe, bananta megwa, without apology, eche tueto nda kuchio ogira, wanamukasa tiofaba singa, we are the best of the best, we are the best of the best, akasa tiro, the morning class, atu imi liyamu, enofuso, Yeso mukisa.
Baba zendi kuntu miranga baba zendi kundi mukirasi mwende.
Kale mukisa. Hello.
Abe abe.
Sebo.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum salam.
mukembo Saidi eranize kabusira wane kiro baruka.
Yesebo mukembo.
Baba ni mukinasi.
Kali sebo.
Nimi chabanga na gyalali ya enna wali.
Kali. Hello.
Hello.
Wanje?
Ndabukuru pe kaina bugerere.
Yesebo. Wanje?
Ndi mukirasi.
Wokwata simu ne yogera na amanyi ngali mu class bali naye. Hello.
Bali kutuweleza.
Wali kuuliza baba.
Ono Pepe henu leda great.
Pepe.
Wanyi mukama.
Nkunonya.
Nange nkunonya nnyo na ero akuwa.
Hey.
Sina kanamba sina kufunira.
Zoko nsomera akakako.
Kali 0 musanvu 0.
Mm.
19.
Mm.
Mkaga mkaga.
Hmm.
Era nkaga mkaga.
Yesebo.
Tasembi ayo zero.
Kari njako konako.
Kari sebo.
Kari. Hello. Hello.
Hello.
Wanji.
Kana nino omu tu omufu kubevu kwa higa.
Kari mtu guwa kutu omufu.
Mtu mbu yandi kuhuliza sebo.
Mogo mtu omufu.
Yesebo.
Kari. Hello.
Hello, Abe.
Yes, sebo. Kali wali kuuliriza. Kali. Hello.
Kemo Abe.
Sebo.
Nezo mwicha wao, baliko.
Oh, bolo tia buwana.
Anduo baba.
Hey.
Nimu kilasi moka.
Hmm.
Wevalo weresa.
Kali baba. Hello.
Hello, DJ Fan. Hey.
Hey. Kale, wena weba. Hello.
Hello.
Weba, listen.
Yes, sir.
Yes, sir.
Ano, waibi, dedi, kyoko, wwe, kali, rondi, mungiras.
Kale, waibi. Hello.
Biachika, na wanzunga, bulido, ndi, mchibi, na mkasonda, mwanga, bulido.
Mkasonda, baba, iti, basoma. Hello.
Hello.
Wanji?
Jebali kosebo.
Kali sebo na jebali.
Ogeni mbaso yeso ni okupe na ibi.
Hmm.
Nemo kira hafi.
Kali sebo. Hello.
Nda avudali na mtu mba mwigombo lini na waifona.
Na mtu mene waife?
Yesebo.
Mtu ya ye?
Tulio balonji.
Yesebo.
Mkira hafi ndimu.
Kali. Hello.
Hello, Abe.
Wanji.
Assalamualaikum.
Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hello, nashuru mayanje buwenge.
Hmm.
Abe tuwe mbozi tuwilire.
Kali. Hello.
Hello, sebo.
Wanji, sebo.
Mati kajidi yokuwe buwa ngabugweri.
Hmm.
Baba tuliku tutungu hile.
Kali. Hello.
Hello, Abe.
Wanji?
Hello, kutuweleza.
Hmm.
Ono msula iba ni chiringa na wandra iba nasa kukuli ya.
Hmm.
Abe, ndi kundi mchivina, ndi wambiri wene.
Kari, sebo. Hello.
Hello.
Wanji?
Hello.
Wanji?
Hali kwa bina kumika lojo zifu kumi na grimba vuta.
Isebo.
Baba, tuliku.
Kari. Hello.
Yes, hello.
Wanji?
Oya bantu yo Muhammad nondwe.
Mm.
Ndi kumukira sinjamine mbe.
Kali sebo. Hello.
Ivan da Grace ku vebo wenge.
Yes sebo.
Tuli mu kibina.
Kali. Hello.
Hello sebo abe.
Wanji.
Eva no tubereza baba.
Wale kuuliza mnange.
Ana ingine yeshali kulombovu na.
Yes sebo.
Mukira siende mu baba tandike.
Kali. Hello.
Hello.
Wanje?
Abiye bale kuuliza.
Kale bale kuuliza.
Wanaloni vika ina koma ukoli.
Yesebo.
Mukira si muendi.
Kali. Hello.
Hello. Ono baganga Yakubu ebugiri ngabulido.
Yesebo Yakubu.
Baba ifeso ati aimaida.
Kali.
Go semba yo.
Hello.
Wanji.
Uliko grafu nje ujena kasongola.
Ni wo semba yo.
Baba tulimukira si tuliulira.
Kali. Owe gwanga eria America ngena kusoma mwezi 19 omwezi ogwa August omwaka 2025 yazemo kubanga sinka nabakulembeze abo mu Bulaya wali abegatya mukago gobaita ogwa European Union no mukago gobaita ogwa NATO basinka nyo nakorwa jo wali mu Oval House mu Washington DC jibasobodo kuwanga basi sinkana. President we gwanga. President we gwanga ya America. Yakiriza ganyiza na wakule mbeze banu. Nebasalo basi sinkane. Era kwa wadeko president we gwanga ya Ukraine. Volodymyr Zelensky. Yabademu meeting jibasobodo kuwanga batuza. Meeting yadem president gwange ya France Emmanuel Macron yadem prime minister owe gwange ya Bungereza Keir Starmer yadem president owe gwange ya Finland Alexander Stubb wali mu White House mu Washington DC basinkana onakurwalirwa mande nebakiriza ganya nebatuula cheche abatuza nsonga za gwanga lya Russia nsonga ya Russia ziweze enaku 12/2 enaku 10/2 buchango utalutandika kati gwanga lya Ukraine ne gwanga lya Russia buchango taliko kubanga bakubagana egwanga lya Russia ne gwanga lya Ukraine chanatanga kubanga bayombagana enaku 12/2 ngabaru anagana muzine nakwo rukumwe 2/2 abantu bafude ngabanji abunda bunda banji byaro binje byochedwa ngudo nje zononese amarodi manja gononese munakwo rukumwe 2/2 of non stop action ngemunte sirika eranga basaja hano nadabe gwanga barasha baganyoge na muchiwaita ceasefire tuse wanse byokuruwanyisa tugende munkola yechi wa mirembe Sinembo zingabwe tambula mugwangere rasha president wegwangere ya America Matama Butu, Kawanda Bigambo, Donald J. Trump Mukusinkana basajja bano mbe bayita aba Ukraine Aine bigambia sobodo kuwanga yogena bila bigenzo kuja Nga juzi aina meeting no mukulembeze wegwangere bayita eria rasha basi sinkana Onakulabira mukaga wiki ono yenyini Basi sinkana basobodo kuwanga bogeramu No mukulembeze wegwangere bayita eria rasha President we gwanga area America Donald J. Trump Yasinka nyina basajja nebogya nabo ku nsonga ezikwata ku Ukraine ne gwanga ya Russia Era meeting yade ya mulembe meeting yade ya mirembe kuno tubade mu kuyombagana Temwada mukuru anagana nga meeting yasema kati wa Trump ne Zelensky. Yalimo kuyoba kwa manyi bana mauli ne bavumu mukuru gwaita Vladimir Zelensky. Bamulangira olugezi gezi. Leo yabade ya mirembe Trump. Yategeza ntibayogede kuzoeta sijuite guarantees. wakatuwe gwangira Ukraine gwangira Russia era Amerika nekiriza nti egenda kubanga ewa security eri gwangira Ukraine era ni wakiriza nti amawanga ga Bulaya ga European Union gagenda kwata byokulwanyisa gawe gwanga libaita eri Ukraine gasobola okuwanga giyambako kubanga erwana nokwekuuma eri gwanga libaita eri Russia kati wulira okwa ukana kono munundi guliyo gwayise kulune basobodo kubanga basisinkana president owegwanga eria Ukraine weyazo kubanga singa Donald J. Trump munaye kuno yazenga ali smart kuno mukuja yajide mu suti mukujo kusinkana mukulemeze gwanga eria America kuno yajide mu suti Anduke liyo lwasemba yo omusajja afu yajira mu bijini ngakupia bijini bada damage damage ne t-shirt era president owegwanga lya America yali mukambwe nyo namuga toyinza kujira nongo li mujini toyinza kujira nongo li mbi t-shirt era ne buna mauli asobola kubanga atabukira mukuru gobaita Zelensky kuolwo ngamulangira butawanansa obutawana kisiwo kubanga ajja mwikoro ku meeting a president ajo kusigana president owegwanga lya America ngali mu t-shirt ne mu bijini bi damage yasobodo kubanga yebaza omukuru gwaita Zelensky era na amwetondera ne Trump mwenyini olale Zelensky ngavati motoka chiaso kumwogerako cha kubanga yamba de suti namukwata mungana weze namuga ati oh today you looking smart lero la bisebulunji webale kutegera president ngabwa yambala okujano mu Oval House oina kuba smart ato ina kuba musuti wanukawe muna maulile kabe kirina abera onga ali musuti kabera mujas bana secret service abakuma president ajira onga ali musuti samga chokoze kya amanyi webale nyo okwa ukana ko neri basobola kubanga bayomba lero Zelensky yabade nempisa era musajja fe Zelensky oyo okumanya wade msaja nempisa ya wade murunji nyo ebigena maso mugwange lya America ne gwange lya Ukraine twamuideke kigambo kimunga lwagira bwati agama thank you lwagira bwati yebaza webale webale omundi ogwasema munange president owe gwange lya Ukraine Trump yamulangira ne musaja gwebanga lya mazengo jewano America yebakwede myaka ebiri ngate webaza ako tuingide mwaka kwa kusatu ngate weba za koto gamba kwa thank you uchoja wano nilaba daya sekabu sisi ulichimu thank you thank you ngala ganti musimu eri America chite gezanti ya iga meeting ya temba yo ya mwigiri sebi ntubi inji gwanga America Zelensky yategeza nti egwange lya America kubanga lya yingira mu rutalo runo nokuba kyweta security guarantees ero kuba obweya muntu bagenda bawo obukumi baba kume ku nsonga ya Russia agamba eno step ya manyi nyo eri egwanga libaita eri Ukraine era agamba kino kigenda kuyamba nye egwanga libaita eri Ukraine okubanga litambuze nsonga lyayo Iraga machino chingena kwa chikore wako muike jia Basa ininge kumpapula Eza security guarantee Ezika kasanti yegwanga liwa iteria America Ligenda kuwa wabu yambi Ligenda ba wabu kumi Ira Zelensky yategeza wana maulire Ngavude meeting naba tegeza Nti egwanga liyabu Ligenda gula Ebi okuru wanyisa Ebi ni mubirio ni chienda Lige ndagula vyo kurwanyisa ebiri mu bilioni chenda ngabigula kugwanga lya America era bakiriza ganyiza bakwataka sente komu iwo musoro bagene mugwanga lya America bagula ebyo kurwanyisa biri mu sente mu bilioni chenda awe tuli president we gwanga lya Finland omwami gubaita Alexander Stab ne yasobodo kubanga bakone byayogera nagamant security garanti jibasobodo kubanga bae gwangeri ya Ukraine bino bikwatagana ne article 5 ya NATO akawairo number 5 aka NATO kiwaino kwetegereza ennyo kubanga zimu kusongeza tabula Russia ne gwangeri ya Ukraine nsonga za NATO akawaira kenyogera kweka NATO kali kusoma bwekati memba yena anarumbi bwanga nga wa NATO nga murumbye si wa NATO memba nga wa NATO nga murumbye si wa NATO ekitongole echa NATO bonna wagenda nga kwegatta barumbe membo yo asobodo kobensi esobodo kubanga rumba memba wa NATO bamuyambe ko kubanga baluwana nakutegeza juzi nenga Donald J. Trump ne Vladimir Putin bayogere okumala edakika 10 anakusimu onakulwa jo Zelensky olwamaze okubanga ayogera ne Trump Trump nakwata esimu najisa mpaka mugwanga erya Russia nkulaga basajja bano enkolagana gye balina n'amaanyi ge balina buli omuga engeri gyatya munne olwamaliza okubanga ayogera ne Zelensky nakwata esimu ngali mu Washington DC mu State House nakube simu negera paka Moscow wali mu gwanga lya Ukraine nebogera ku nsonga zovo kwogera kwa no meeting naye ate Trump teyasobola kuwata simu nakubira president owe gwanga lya Ukraine ngo wa Russia asobodo kubanga aja nebogera wabulo wa Ukraine olwaze olwamaze okwogera bwebati nakwata kasimu nakakubirawo naga mukuru munange eto nyigato yomba eno mbade nyogera ku nsonga za kuza mirembe wakati we gwanga lya Ukraine ne gwanga lya Russia era Trump yavude nategeza bagenda kubanga batandika sana enjogereze ganya wagenda kubera o meeting wakati wa manga ganogombi era wagenda kubera o meeting wakati wa gwanga lya Ukraine ne gwanga lya Russia era Trump alimukusindikiriza omukulembeze mwenyini Putin nomukulembeze mwenyini Zelensky batule ku meza yemu nga ne Trump mwenyini wali ba ayoninge out bajewe nsonga zaabwe ezibaruma wakati bawe bombi basobola kubanga bajjawo obukubagano obuliwo n'okulwanagana okuliwo wakati wabakulembeze bombi mu gwanga lya Ukraine ne mu gwanga lya Russia bagara kubanga bajja obukuyombagana obukubagano era yategeza nti jansala oba president oba mukulembeze owe gwanga erya German Friedrich Merz ategeza nti mu wiki bbiri twandibane meeting wakati we gwanga erya Ukraine ne gwanga erya Russia wanekisajja ki Trump kiba kikoze Putin wakiriza natwa ne Zelensky kumeza yemu wano musajja Trump ajja kuba akoze kati meeting yabadde wakati w'omukulembeze w'egwanga lya Ukraine n'omukulembeze w'egwanga lya America kirabika baada bogera ku nsonga yakudamu kutuula basobola okubanga bateesa bonna era president w'egwanga libayita erya France musajja mukuru Emmanuel Macron omu kuba presidents abalina bakyala abakadde ennyo nga ye muto nnyo yategeeza nti Trump yabagambye Putin naye agala mirembe wabula yategeeza nti Russia wegaana okubanga ejjamu kubanga bateesa bakiriza basobole okubanga bayingira mu lutalo era bakiriza basobole okubanga baddamu okubanga balwana Prime Minister gwanga lya Britain obe gwanga lya Bungereza Minister gwe bayita Keir Starmer yategeza omukutu gwa British Broadcasting Corporation guyite BBC nti bagenda kukola ku security guarantees balabe ng'eggwanga lya Ukraine liri mirembe era nga lyeyagala. Kati bino bitegeeza ki? Okusa ku mbozi nga bwetambula eggwanga lye bayita erya Russia munange lyategeeza nti security guarantees zigenda okubanga zikolebwa baziraba era baziwulira. Wabula bagamba nti temugezaako okola nsobi amawanga aga NATO temugezaako okola nsobi ne mukwata byokulwanyisa ng'aba NATO ne muyingira mu ggwanga erya Ukraine. Era Putin yategeeza nti temukola nsobi ne mugaana ne muzimba beesi ya NATO mu ggwanga erya Ukraine. Abalabula ne sekulabula agambe munakola ensobi egenda kubeera nsobi ya bulamu egenda kuba nsobi ya maanyi temugezaako kukwata security guarantee nti America egenda bawa obuyambi nti Bungereza egenda bawa obuyambi muzimbe base eya NATO mu ggwanga erya Ukraine. Era temukola nsobi kuyingiza byakulwanyisa ng'andaba mu ggwanga erya Ukraine kubanga ngenda kuba era ngenda balumba bigambo bya Putin ng'ayogera. Putin yategeeza ensonga endala n'abagamba mu ggwanga erya Ukraine tagenda kubanga abaddiza ttaka lye baonoonya tagenda kubanga abaddiza ttaka lyonna mbwe ttaka liiryo lyasobola okubanga abawambako tagenda dyeddiza era n'ebitundu bye baagala okubanga batuwala Ukraine ekyagaanye. Era president ow'eggwanga erya Ukraine yagambye sigenda kukkiriza ttaka lyaffe kubanga ligenda. Era Zelensky musajja atuma okumunyigiriza ennyo yategeezezza nti kale Russia ettaka lyasobola okubanga ewamba ebitundu 20 ku ttaka lya Ukraine Russia aliwamba eryo nsobola okubanga ndibalekera era nsobola okubanga nkivaamu ne ndireka nti liryo mutwale. Wabula tadi ye lisigadde sigenda kukkiriza. Jukire gwange Russia alaga ettaka eri mu katundu kawaita Donbas oba Donbas region tebanaliwamba wabula bagala kubanga balitwala era bagala kubanga baliyeddiza mu katundu kano. Bagala kubanga baliyeddiza mu katundu kano. Omukulembeze ow'eggwanga lya Ukraine yategeeza nti ekyokola mu ggwanga lya Russia okubalekera ettaka ngenda suka kwebuuza ku bannansi ab'eggwanga lya Ukraine bubagamba ki era ngenda kwebuuza constitution ey'eggwanga erya Ukraine. Trump n'amubuuza owali otandika olutalo wasuka kwebuuza ku bannansi nti ndutandike lwaki akaseera kano mukwagala okuleeta emirembe ataka kwebuuza ku bannansi ne constitution. Ekyokubiri president ow'eggwanga erya Ukraine Vladimir Zelensky yategeeza nti agenda kubanga ayita mu kibaita referendum abantu bakkiriza asobole okubanga weyetaka oba nedda abantu bakkiriza weyetaka oba takkiriza kitegeeza n'olutalo lugenda kubanga lweyongeramu. Eggwanga erya Ukraine kireka siba malirivu kubanga bawayotaka Russia lyagala kubanga etwala. Munange Trump ng'ana nakusisinkana mukulembeza ggwanga lya Russia Putin yalakiza mu kibaita ceasefire. Era president w'eggwanga erya France Emmanuel Macron ne prime minister w'eggwanga erya Bungereza waita Keir Starmer baada boogera ekintu kimu bonna nga bakkirizaganya kimu nga nkuyege nga bategeeza nti owaaye kyetwandikoze kiri kimu tugere mu kibaita ceasefire bwe tuteesa ku mirembe naye tusooke tusanse byokulwanyisa tyoke tuteese ku kireeta mirembe. Munange twagenze okuva meeting ya Putin ne Trump yamutegezeza oba yategeeza na gavment apana tekigenda kubanga kisoboka mubaleke beekube wetesa kudiru y'emirembe baleke balwanagane wetesa kudiru y'emirembe wali mu kusoka nga yagamba mulekeraho okulwana bwe tutesa ku by'emirembe kati yagambye amugira mulwana bwetesa kudiru y'emirembe era mu diru gyenasobodde okubanga nsunako eraga nti eggwanga erya Russia n'eggwanga erya America baina ebyobugage bagenda okubanga baba mu ggwanga erya Ukraine bombi nga tali akuba kumune mukono kati Putin akaseera kano yalina okubba America wena jiro kubanga eba nga Putin ayode yode ke BBA. Bugenzo kera kumachanga kumina wana wasobodo kubanga watu wa mugwange ya Ukraine. Wali mchivuga chivaita Kakiv. Kumina wana wasobodo kubanga wafa mchizimbe. Abasaja barashe wakubie bomu kuchizimbe che gwange ya Ukraine. Era kumina wana wasobodo kubanga wafa. Kwa wadeka abachara basatu. Ne wali mkatunu kewaita Zaporizhia bakubye bomu. Tugenzo kubanga tumaizangano 12 basatu basobodo kubanga bafa mugwange lya Ukraine. Eranga chitegeza anti amaile gensobodo kubanga afuna kumacha kunogara ganti gwanga libaita eri Russia. Lya sobodo kubanga lilo nchinga misery echikacha shahedi. E misery Iskander M ballistic missile. Ne shahed misery kotakane decoy drones. Chikumi mwana ngazi ingira mugwange lya Ukraine. Iranga Ukraine yakubye ko chinana munana. Esigane soboro kubanga ziyingira. Iranga na Ukraine yasobodo kubanga na decoy drones. Ne ingira mugwange lya Russia. Drone chikumi anamwe muza sobodo kubanga zikubwa. Ngaba Russia bibazi kuba ka Trump ategezeza. Putin yabagambye. Bwe munagaro tesana kasajja, omusajja mumalirivu. Okubanga awamba net for chibaita Danzo region aja kubanga naye ajitwala karono nyoka nzije ugambutya msajja nkasikoro jazo kubasadiza na mwenda munangi Mungu akusasira obukuruma osubira kubanga oterera bokaramu ino karono nyo kanzije.
Wanje mukaire nkutwaleku oli kujao.
Mbesebo, mba ndi kusaba kundagiriza kwesobola kusindikira sente nga wali jaji ofuna bali jam sala chitono.
Nze je ndi ne wevu yonka. Era ikera wali gansi akapanda akablo ida kabona.
Iwe ni what ID. Ngebye bizibu byona 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 wevu mobile money bimalanga. Eno ne nkole mpyaka yokuweleza nokufuna sente mu bwangu obwe kitalo. We wandise ninda ga muntu yo. Omukwira kwesa passport yo. Atewe refugee. Kwesa refugee card yo. Osano kwesa wevu card ya ife ku simu card yo na yo. Na atenga tukupa kwa chitundu chila chonka kumuli chikumi okugeza bubatu uweleza mtu walo mlamba tukusala kwa nisu chikumi chonka ate ubatu ulikuweleza mtu walo ikumi tuwakusala kwa nisu lukumi ate ubatulikuweleza senta disuika milioni ndane mtu wala binetano au tukusala ku enusu mtu wa mlane nkumi binabitano donka hidu kilanti okutayo nukutola ye sente kwa abuereri kuse sa wave mobile money okusaswa bill dama sanyalazi amadi DSTV okusaswa school fees wabanabu nebi ndiebi kwa mwitu luboti nebio kubuerere okumane visinga wo ubo kuikula wakaunti ni wave mobile money tukumina kwa simu itali ya kutasulida 0800 030 0 mukaga ina. Wave mobile money esentedo divadido. Wave mobile money ekolida wansi wa mateka ga Bank of Uganda.
Sanya radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suwa no bingo.
Sanya radio bingo bingo kubusoga wanu kwetu suwa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabeiwe mukazano.
I write them, baba, mama, singa, dada, koze sentu mbibili donka zana.
Kuangulo vukaide wesente mama.
Buli muntu muwanguzi, nibusoga one, radio bingo. Nika star, ibini munana ndala, star mkaga, hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN, koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga one, radio bingo. Ewagirwa, Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Ike igawala, nesiko da Starling Seeds. Ngabano, varine mboka, King F1. Egeda, atenga tikuwa cheya. Enana lisa F1. Enebala, ya gumire chuoto kwa, atenga ya mubiri mugumu. Baba nenana, Prosper F1. Enebala, atenga, egumire ndwa ile dona. Oko kuota, watamero ni atendo F1. Egede ino, atenge uomera irala. Esiko dino, odaka nabuli muidukiri tunde vyo bulibi. Okweto ole wanga liona liona. China chindi, baga ne kuofisi daibuwe nkuluwe busega. Obama kubireku, kusira musamvu mwenda. Ibiri na zero, musamvu zero mukaga. Oba, zero musamvu itanu musamvu. Musamvu zero ibiri, isa tuina ina. Niba naife, aba Starling Seeds. Aba idio kugaiga waza.
banange buno bulumi afudde asinga kasitangu z'obutwa obutwa bwe bugaana nga nkozesa omuguwa bwe binaagaana nga neesuula mu nnyanja naye sijja kusobola omuliro mu byenda ebigere byoja kati n'okumira sikyasobola kanfe kasita ne mukama akiraba
kyeswa tewedda yambala tugende ewa Dr. Haji Rashid Sekidde owa INT EM Herbal Medicine ono mukugu mukujjanjaba endwadde ze bagamba nti zaalema omuli alsa pressure sukali sickle cell n'endwadde endala nyingi asangibwa Mukono ku luguudo oludde e Bugerere ate ab'e Busoga mu Musange Jinja ekayunga Mafubira okumpi n'embagire petro station ku luguudo oluva Jinja okudde e Kamuli mukubire ku 0752 94 53 oba 0772 97 19 25. Abakugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde aba Better Life Herbal Research Center bakuleetedde obujjanjabi gwe munnayuganda ku ndwadde z'olowooza nti zaalema omuli pressure, ulcers, endwadde ezitawaanya abakyala, ebizimba ku nnabaana, abakyala abalumizibwa enseke, oli mwami ng'ofuuyisiza ku mukumu, onafuye maanyi g'obutonde, oba ofuuyisiza mu kapiira, prostate ezaggazibwa mu baami, mwe abalina endwadde ya allergy, ennyingo n'emigongo egiruma, ekifuba ekitakutuka, teweesibako ndwadde kugifuula yiyo, gwe yune Better Life, basangibwa ku Kachi Road. Ku kisa kya Mukama Market omaliro gw'okubiri mu kibuga Jinja era ng'okumanya ebisingawo bakubire ku 0700 7795 22 oba 0778 63 65 01 kati wejjanjabe obulamu bubeere beta.
Vinyansa Foundation and Tusako Juma Muloko Lengai Womo ne David Lutalo Hankana Juma Live Concert Lukowa Kulukona Imano ulira masenyalaze amalobuza gamezo olutiko nga mukago gomwenda kome piramidi mwetando matandikide buyende makanga musenta nga musavo gomwenda bali ku Grand Park Gardens ebugembe opposite cathedral bamalizene kaguba mchisawe kamuli abayimbi jondonda baba werekendeko tusiwe mpaka zobu gadi no mpira sejimba amatala lumamio endonge watu kangalanjo pokingila mtuwalo gumo vye pemi tuwala mili emeza mi tuwala tano evina ngosawa kumina mili nga jingulu awo biwa gidwa Pansa Foundation. It's your energy gives them in my job to watch it. Right for music in Gaza to Augusto Kumi Pyramid Wetano. A collector day. Top can they get the whip on?
Mwana mwebale kuyida. Tuje kuogera ku bintu bisatu eby'omugaso omuli otereka amaadi obulungi, okukozesa obulungi emigwano n'okunaaba mu ngalo. Bino bikuuma amaka gaife nga malamu bulungi n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano. Bangi ku ife amaadi tugatoola ku nayikonto oba mu nnanda. Aye ki ekibaawo bwe tugatereka nga tetugabuyise oba ogatereka mu biduraamu nga bigubu?
Ebiwuuka n'enfuufu bingira n'amaadi gayinza otulwasa.
Bwe kiri mutereka amaadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyikeku. Kozesanga ekikopo ekiriku omukonda ng'oliisa na mu maadi so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu. Buti katwogere ku migwano. N'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe?
Obukyafu bujja mu maadi ge tunwa.
Kituufu. Nensonga lwachi buli makaga inokuba no mugwano ngamubu ike ku okubinga ensowera ateidukira nti nobubi bwabana bona bwabulabe bona busule mu mugwano ato obwike ku ekisembayo engale nondo bitasobulamu nabanga munga longo vile miyandu ngoka alikulia nibwo malo okugema mu buchafu bo tutereka amadi obulungi twakoze semigwano twanikira okunaba mungalo twidatangira makaga ife obutalumbi bwandwaire Ohuba kabu nobu kutusi waku, Mayuge District Local Government, ngabali walala ni Habitat for Humanity Uganda.
Mwana mkuru, owahole cross parish Bugembe, Reverend Father Francis Mukasa, ayeta abantu bakatonda mwena mwena, muluku ngano uruwa mwaka, olutumibwa 2025 conference, olujo kuba, kuhole cross parish Bugembe, okuvanga abina musanfu, paka angasafu na lala, omwezi guno guo mnana, kumula mwogukoba, njababe siga musengwa, balizibwa muamani, echiri muisaya, ensule yana, akaniri akama kumia safu nendala, kala abantu bakatonda, mwena mwena mwanirizibwa, erango musomeso mkuru, ni Faza Ronald Chambade, okuva mu Kampala Archdiocese, Faza Anthony Chizito, okuva mu Lugazi Diocese, omwana wa Maria, Bale Samuel, okuva ku Radio Maria, n'omuweereza wa Katonda, Mukyala Mayanja Margaret, okuva e Bukalango, Muide Twege, ebikulu ebya Katonda, Mukama abawa omukisa.
Eno ye program, akasatiro munsi. Kasero manye, biari wo, ebiri wo, nebiri jambaso, wano mukasatiro, uchenda katonyeze mukaga, Soga One Radio, moyo kwa busoga.
Chali kuchenda katonyeze mkaga Busoga One Radio Radio Muyuga Busoga dachika Zibula yu kuminabilizo kukuanga tuunzika esawa Watu kone esawa kumine mwezo kumachago na kuruwa lero Nyongiro kuanga mbeba zaba kadeba angemwe na Abacha tuuli dizo kufambitu ndibienja uro Cha muendo nyo mnangi kusazi ni wakizo kumi kumacha Agukwere kerezo tono sobulo kuanga uuli diza Enenene Chenda katonyeze mkaga Busoga One Radio. Nga kusumwezi makumi ya satu mtu gena kuwa limisho groundi. Nga tuongoza ente kateka. Wanga tulo nchinga ente kateka ya Busoga One. Nigito mudido. Tunga ntunge. Atugenda kuwela ufeno na kuruwencha. Togeza ukuangamini. Nga kusumwezi ya satu mtu mu. Walimisho ground. Wetugeno kuwanga tuwela. Tucha gena maso ni mbozi ya feyenja ulo. Mbitunde vyenja ulo. Kunyumidze embozi eva mugwangira rasha nemo gwangira Ukraine meeting yabadeo nakolwajo obo kwoso nakolwajo president we gwangira Ukraine ngasinka nyamukulembeze gwangira America Trump munanga aligeza ko nyokulwana kubanga leta mirembe manyi Trump ono mukujambu kulembeze mugwangira America yatusubiza anti mumpe mwe na kujust bilizoka ezali nakunezifuka wiki ezali wiki lejifuka emiezi ogwali mwezi negena mu miezi kati akaganti okulwana gana kata gwangira Ukraine gwangira rasha Aja kuanga kuimiriza mangu nyo. Wabula biganye. Katingeze mugwangiri ya Burkina Faso. Uwo mukulembeze wa pfigutuwa itu wagari nyo. Ibrahima Traore. Jamaka tiafuse dikiteta junta. Oliguota labanga. Mugwangiri ya Burkina Faso. Government ye gwangiri ya Burkina Faso. Ne president uwe gwangiri ya Burkina Faso. Wabula ni bategeza. Waluwa mukungu wa chitongole cha United Nations. Wajite UN. Gwe yasobodo kubanga agoba. Omukungu. Owe chitongole echa UN Gwaita Carlo Flore Simaziniak Carlo Flore Simaziniak Yasobo dokubanga agobebua Irango navamu gwangali ya Mauritius Akoze okusuke miaka makumi ya abiri Ngakore chitongole echa UN Irabade ambasada wa UN oba coordinator wa UN mugwanga libaita eria Burkina Faso wenyogerera kasera kanu mugwanga libaita ya Burkina Faso wai report ya sabulu kuwange furuma mwezo goku satu nge yogera kumbera erige na maso mugwanga libaita eri ya Burkina Faso era report ya sabulu kuwange korewa yali yogera ku embera embi enyo e yali mugwanga lino eri ya Burkina Faso era nga bogera kumbera tali nunji yagena maso mugwanga ya Burkina Faso okusiza ku a report ya sabulu kuwange korewa oba report ya sabulu kuwange furuma yale ragant emiaka ebiri ejiyise buchanga Ibrahim Traore jambu kulembeze mugwangi ya Burkina Faso yale ragant waliwo emisango ejisuka emikumi ebiri nga kujina emisango ejisuka emikumi ebiri jona jali jikwata president ne government eyegwangi ya Burkina Faso kati report omuchara je yakola nga jiwereza mukitongole cha UN mwalimu emisango jino wa manga mwalimu omusango gwokuba kibaita child recruitment okuwata abana abato n'abayingiza mu maje okubanga bagenda okubanga basavinga mugwanga oba mu maje nenga bakyali bana bato child recruitment okuyingiza abana bato mu maje bakadogo bagene maje basobola okubanga balwana eno report omukyala yasobola okubanga ajiwandika yagame misango jiriko ejisuka enkumi ebiri nga jona misango ajivuna na government eyegwanga libayita eria Burkina Faso mukuwandika eno report bategezeza kulike chita bantu mweno report jibasobola kubanga bakola era Traore yomu ku bantu bavunana kubanga batta abantu mugwanga lya Burkina Faso kuliko sexual violence okabasanya abakyala amaje gegwanga lya Burkina Faso kusinya kumboze etambula bategeza nti amaje aga Burkina Faso gade gegulido muze ogwo kwata obokoze sabakyala ebyempaka obokurepinga abakyala mugwanga lya Burkina Faso Nevani watakeza ndi government nabajas mugwange lya Ukraine lya Burkina Faso baada begulide omuze ogwogenanga babbe ebintu byabantu ku routing babbe ebintu byabantu mugwanga libayita lya Burkina Faso ngateri abogerako nga ne Captain Ibrahim Traore abatunulide era government eyegwange lya Burkina Faso eyajambu kulembeze mu September 2022 Captain Ibrahim Traore yajikulembera agamba teyebuza ko ku UN nga report bagenda jikola era report yenu yete mukwatako bibogera bicham era sibirunji kati mugwange lya Burkina Faso basobodo kubanga balangirira omuchalo no wa UN persona nani granta tebamumanyi era tebamukiriza kulinya mugwange lya Ukraine bategezeza tebagala kuda mukulya kunsonga za Ukraine mugwanga libayite lya Burkina Faso jukiro mukulembeza Traore n'abazungu bantu bakwatagana bulungi era talina nyombozi na kibiina kino ekya UN era ye n'eggwanga erya Niger kwoteka n'eggwanga libayita erya Mali bakola n'omukago tebagala kukolagana n'abazungu talina mbozi na bazungu kati omukyalo ono Froli Smajniak bamulonda mu July wa 2024 abadde emyaka 18 ngageza kubanga atanye ensonga nokola report ekwata kugwanga lya Burkina Faso najiwereza mu UN United Nations bogere ku nsonga za Burkina Faso report yagenze teyabadde nunji era aba Burkina Faso banyize president captain Ibrahim Traore simusanyufu na kitongole cha UN agama muwandika mtya report enchafu bweto nga muwandika kugwanga lya Ukraine chimwakoze chichamu era chibinyo uzanya busoga Android yo bingo ne mitwaro 22 wana mirundi ebiri Nyagala kubanga ngaba kaseera kano kasente wekali njaga kubanga ngaba sente kati nyiga stabi mnana m star mukaga ash osobola kubanga ingira mukazanyo enkumi biri kwa MTN wa Airtel ogena kubanga ofuna kasente onakulola nyiga star 2 mnana m star mukaga ash oingire mukazanyo enkumi biri kwa MTN wa Airtel oja kubanga ofuna gambote msaje nkasikoro jazin kwa msa gambote mkuru kwa Itaziz ngambi kwa liatu uliriza kuchenda katonze mukaga busoga one radio omoyo gwa busoga ukambotia na ngambi yelo Mr. Abe thanks for the show this is Jigon Edison Gakpo kuve Mr. Ruchidera luachi president wa Russia aganyo kubanga kakana nkwade nsonga zeza wade tagara kuhulia kwanga ya Ukraine tuwayo girano na kuluri ntiezimu kunsonga Putin ziasobolo kubanga kuna koze na kunyumiza kumande zata agara kubanga awulida ntiegwanga ya Ukraine nikede kumacha nirie gata kunato ene likiriza besi ya nata esobolo kubanga ezimbibwa chadaga kudamu kuhulia checho ntiegwanga ya Ukraine lisobodo kubanga likola egwanga ya Ukraine lisobodo kubanga likiriza okwe gata kunato echa agani tagena kuanga chikiriza era chiganye tagena kuanga chikiriza tagena kuanga chiwulira tagala kuanga chisemberera okusya kumbozi nga wetambula mugwanga eria Ukraine ne gwanga eria Russia.
Onabo mwise kamome udala sirira enaka wa mtawani wa kasani endira.
Yesebo.
Ndikubuza kuku chenta iti ailanga ni wabonira agala ujo kuchinko vela. Lasa geja kagambaku ni yoku leini. Zaga singa vunene. Lasa geja kagambaku oba udala sirira enaka wa.
Eee. Rasha wa yaka wambako wali just ebitundu makumi ya aviri kutakali ya Ukraine ili ona. 20% kutaka ya Ukraine. Jase bitunu makubili kutaka ya Ukraine. Ni wakawa ambako lioka Ukraine ni chani takali ya dene. Wabula atarasha yefuna chiri. Ni waita Damiba. Daniba province. Ata uchija kuwa chikambwe muko. Erembe leja kuwe yonge doku wange itabuka muko. Hello. Wanji.
Hello. Onava mkembo. Buta mkambura
mkambura. Hmm.
Awasa adabu vaika ikano kwenye.
I was a dabby. Aliyegoveka manyu waba akiwulia. Abegoveko kwa katiba gezani wafutuke ni wa msembele. Aba natu ni wa msembele wali muyukuleni. Echite geza agenda kwa batunula umsowani ye kati abegovele kodala wapereyo. Yoguli ya wapereyo. Mebeleze bulunja manyu sabani matuwe na kisani.
Kali. Hello.
Hello sir.
Kana
mtuza Brian ya chitela.
Yesebo.
Kama angendi buzako. Lasha. Ne gundi enova. Kale kambuze nti oba Putin ni Zelensky. Akalako kebali zanero vaka. Kebali ilwani vaka pati. Ako mama kalimbi ya vuge. Kavye kanabiti ya hii.
Hello.
Amaliku wa rahumfa.
Wa alaikum salam.
Tayadi afande tike sungu Ibrahimu kufa chigala gala busede timu kawe timu batu wala timu 7.
Ezebo.
Uwona lashe chinuche kola. Kito ufina bazungu tiwe itaga kuwe sembereza kwa uo. Urozo sembereza. Baba jia kuwe gapa kazi ni muru uto mumu mwenye ni muunda.
Ezebo.
So haba mtu ufina ukona chi. Kwa kibandu kweze kutesa. Urosa uro akula chidu wao ni yu kwe ni ya ikiriza. Na yanze nda kula msako timu ane chinavi ruka na timu mama mila balanda mwudio pe west.
Kali. Hello.
Yes, sir.
Wanji.
Yeah, yes, sir.
Kali sawe na jebali.
Yes, sir. Nasi ya Burkina Faso.
Yes, sir.
Government ya kaya yeti ya ukuba ngengizaba na abemi ya kedye mito.
The report ya funya.
Tawazwe hivyo na hawa ikiriza hawa na hawa hivyo kuingamani.
Report wetu ya sobodo kubange furumo kubamu gwangi la Ukraine. Amine gwangi la Burkina Faso ngeiraga. Ntimunangi, government ya ingiza hawa na abato. Mumaje, government, amajiga government. Gawa amba abantu, amajiga government. Gaka basanya, gare ipinga abantu. Amajiga government, gabe bintu bya abantu. Report wetu ya sobodo kubange furumo gwangi la Burkina Faso. Ogambotia bana bana kasatiro mwe namba namsiza konyo ogambotia msajange ngobi bulu nkula msiza konyo ogambotia mchara peace defender wacha agulanyi nkula msiza ko walikuuliza chenda katwenze mkaga busoga one radio radio omoyo gwa busoga. Hello.
Hello.
Wanji.
Amaina na Nairobi zinze kidima Hassan okusinzira magogozaya. Abazungu abo
raba ungele kubera ila lewa ibe uzungu ayo babona ayo bakatonda kwa idiati bafwe kubona babona
chite gide vio gide baba hello
hello
wanji
hello Johnson hello
nguhuli za sebo
Johnson yukuwe kamuli
hello
hello
wanji
mkaita basi
yes sebo